Nimelelewa na siblings wa tisa, nimelea kujitete ever since was a kid. And I've learned to get it, natamani siku moja nitulie nikiwa tease. Cause I need the peace, na minta chesi tataka na jua itakuwa raisi. Cause I've been busy, talking to myself about my troubles, they come in in cheese. That's my shani, that's my tani, nimefanya kitu sana, that's my vani. Labda shani, labda shani, nafanya baka siku kaburi nini lale. That's my tani, that's my tani, nimefanya kitu sana, that's my vani. Labda shani, labda shani, nafanya baka siku kaburi nini lale. That's my tani, nimefanya kitu sana, love my vani. Labda shande, labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Love my tani, nimefanya kitu sana, love my vani. Labda shande, labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale.
Love my vani, niko naitoka, nataka kulilisha. Lazima mchanjwe, huku kwa ratili chiki mileto wapima. Huku ni masanse daily, mina shiko bro, ndoto yesi jipa. Natuka ni watoke, kijana machachari, nataka kuwa isa. Chiki niko OC daily, na niko na misho, nataka kumaliza. Huku niku little bro, akunanga do, na bado tunaivisha. Johnson mikamilishio lada, na niko na mashaito mushinda kwa kanisa. Huku ni magwangi zone, kando na maheto, chiki tukipenya. Baraki meshukari na tempo, nataka mini sake, nisiwaite seka. Bado nisiwaite veva, vile nimesafa ni kama mama na mimba. Pali nimetoka deli ni shada na kinda. Vile muidu mbaka kwa kaburi kuisha. Ata unisu bado jono na kwa misa. That's my vane.
As I'm trouble with the OG, but I just sell out of the flesh and don't excuse a big bro. I can show niggas on me, but minda kufanya if ever kama mali bro. Na ato ya wakutoshi, na ini chance kwa kwenye show these things goes. So mina zoza kama bombi, na lazima Kenya mzime juwe this. I be giving them pressure ni every villain, natema baka marapa na sema they can't stand it. Na randa nipe mbeta jubila taka kutesa na kipawa ni mepewa they can't grab it. And I be napi ma game up na kila siku na kesha na mistari na pepeta it's outstanding. Na kauna lalota wake up niko mamna na nadenga wakati awa na cheza I'm outlining. Mini mzazi say this not the old me, no one that sees those of it show the throne me. Marapa wengi wabigi wanani copy, taking my craft and pretending like they own it. Wana danga nyama fast vile ni machopi, but I'm watching clearly I'm never go show em. Wana jifanya nika wako na matiti, they didn't see what's coming, dita wacha tulis. Devil I got so hungry when he told me that I couldn't make him a track, so work can't get me. Kama kupado na nika biwa kuna siku nitakuja kuputin work na nisi back. Nikipiga na gavita mi wana piga na nika mana mada jukutoka niwe mtoi mi unites. No mana waki nipea bigo na kuwaga juwa meblanda jukuna siku nitawai kuchimes. Ati last my tane, nimefanya kitu sana last my bar. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Last my shande, labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale.
Nimekuwa jikoni, kiandaa mamkulu watashiba jioni. Kajikuta mbioni, kijikanda misuli ndio nisifie njiani. Nimekuwa mishoni, mafichoni kama simba kichikani ndiko mawindoni. No manda wanioni wana days julikani kutokea na waficha mashimoni. Lazima ivane nare, ikididimia na ijadisi ya kuni. Itafanya waitane, wataichachisha nkawa na hano na wahuni. Jua dona go baska bani, vile ni na flow nizi tunstaluni. Wakiulizia wakune kina nani wajibu ni jua tatu na zimevisha kukuni. Naifanya dini shande, sipu msiki miwa free to sikiwa jamhuri. Sifanji tuwa mshande na madabit, liste hitman uwe mashuhuri. Toko mande adi stand north west east south, kamati oya mkovipu wa dhuri. Ato wapendo wasipende kila mkapo wanivajo kama bado sichaipika mhuri. Ata uwe strong kuliko strungi kama uko na maziwa na kuchai. Mtani mindo breadwina pia lane na nitishia life. Nadai the lat chunk kwa ipaicha, share is the buzz. Kani graph, misi punk, mini kwangi, ukinita smoothie na kwa mkali.
Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Last my shande, labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lale.
Ataka watakibuda minafanya tuna lazma. Hecha shika inhela juu usipo na kumaliza na asma. Viking lock bro, kova sisli kona sifa za Ragnar. Ni ugama usijifil supu atiju umenunu waka Mazda. I'm street to the core. Ukitaka amani lazima unyenyeke. Na si baba issue na law. Na jusiri magwangi lazima nimezeshe. Na kakuna kitu nani o. Pray me my dues motherfucker ni chekeshe. Na kuna point una score. Ama nigga wengi wana kapu ni mapekele. Life after 30 make a dramatic turn of events. Now I understand why it's important to know who's fake and who is your friend. Loyalty haina meaning squeezy. You kill him say anataka good trend. I know a nigga who'd rather buy shoes. But do kichunguza lipi rents. Jai kuwa babi bro. Tosipoda kama mboka haini kanji do. Na ikuwe tangible. You promoters wengi ni mawagi do. So gini book show weka dipo ya 50%. Na the rest nikifika kwa venue. Na in case ukejarimu kunitoka. Then ikicho yako ndiyo tunaweka kwa menu. Yeah. Tutakuchinja tukugeuze kakas. Na sitati kuwa under influence. Dry jindo ni kuonyeshe fracas. Usifune kichu juu imbo kina kugasa. Tukikitoka buda utabaki bila backup. Kawuzi elaba ikitufanya na jeswa. Usitulaumu apo mishowe ukifuck up. Mumezoe ya my yes man. Well I'm here for the truth and it's not gonna make you happy. Unangoja Jay-Z atoke stay toa kuje Kenya. Akugei Bugatti. My friend be serious. Izo ujinga zenyu stati. That shit's gonna fuck you up. If you in the best thing kama che Bugatti. My nigga don't confuse me. Kibera samino na control movie. Kauna swalune za console mbuzi. Gota na kick nikali kwa Hong Kong juicy. So that's my Vane. We don't settle for less than gold. We ride in history. Atan kikufa, let it be told. That's my Vane.